I press music, baby.
It's your boy, no, it's your one, yeah.
Solo wasikile minini utini dance basi watako Arambe arambe leo sukari kwa kande Unaniona mario na nase nuchapiga mande
Yeah, mpaka Friday Napiga mishe mishe pesa mingi weekend Maduwa kinondoni, maduwa TMK Sile pesa mnazo daiwa kwa ya aya nishe pay Tenda wema wende zako mana wema kukunyoko Cheza vema uenda kumana afya ni ya kwako Kitu zima na mikogo kati kata jigirako Gusa maka maka mimi ni guse kunako Na mtoto bite Bidinge bayoyo jibinu e mwake mwake Wajinga vuta koke Kisa ngoma ziko top 10 Wana ita umarekani kumbe uteja mama Amen Papa mana safari ni ndefu Nilipotoka kuna niliza na pige gote kiu kunjufu Aoke pige push up zungura rapu Nipo kwa ndichi na pige pipe Wale wabichi wamejasapu tupige tiki That's what's up yo